Yeah. And the prefix, my band. Must be records. And map said. And by the way, didn't I know if I'm wavin', you know? And say output. Nyimele dzi a fhambana na miṱa inga stofana rolima roṱhe mara a si vhoṱhe vhe ra kama a zwi amburani koni if no salela murahu just pull your socks up ni vhombesa ndau ni songo vha na ndavha na vhathu vha no ni nyadza ni songo nyama although vha tshi ni sasaladza just work harder ni ḓo vha mangadza vha no ni funa vha ḓo ni vhudza uri no vha takadza I keep telling myself uri ndi a kona hone ndi kundwa ngani ndi na maṱo a u vhona ni songo nyama ni songo vapa ni songo neta just keep going na zwanḓa ni songo peta vha nga ni vhudza ra ni koni ni tshe ṅwana although na ya skelau na zwine na ḓo wana but then u ni wisa fhedzi zwone zwe vha plana ngauri nḓila dza u ni wisa dzo ya nga u fhambana
ro vha disappointa vha khou joga rine ri khou gidima ro vha disappointa nga ri rine ya ri nga ḓo ima ni songo kifab zwoṱhe zwine na zwi ṱoḓa inwi ni ḓo zwi wana so ni songo ni tombedzela cause ni ḓo zwi wana let me tell you a story na nne zwo vha zwi tshi nkonḓela ndi tshi zama u khokhonya vho vha vha sa khomvule nda zama u sokomedza vho vha vha sa khontendela mara ezwi ndi tshi nga khokumedza vha tshi ndo endela bari ndo vha disappointa ha ringo ye maringo tsura ha vhango zwi khumbula mbiluni ha vhango zwi tumbula nao ri khou penya vha sedza ri a vha rumbula mato a mutshato ro vhinga muzika ro fasha sa gato ipfani migado nga ri ripera Riko chata muwa sale kere hende riko tepa sama legera Roba disappointa Bako joga rine riko gidima Roba disappointa Ngari rine ya ringa do ima Roba disappointa Bako joga rine riko gidima Roba disappointa Ngauri rine ya ringa do ima
Chiri just wakada Na sasa za shopping Akonya the wrong ladder Rufuka so shushawa Na nenda dirbona dada Sungwe kodirwa na zo So please be strong mother Nifabu tungu nenda Fawa lasi siningo Richie play a fima Tina ni desu nyimbo Ani fukisi ya upso kume Na nishumimo Yanwebo nari mpono Mzimu basa tumbimpo Ish, my findi fumanga Ni tabangao Nesa chikonya Sweetie donga Nando kera now Songo feshango Bokera wal ninga kera Rubber fire then rubber reappointer Preaching the music until Richiba anointer Senji rotanga na zorota the avoider
Rubber disappointer Bako joga rine riko gidima Rubber disappointer Ngari rine ya ringa do ima Rubber disappointer Bako joga rine riko gidima Roba disappointa Nga uri Nea ringa doima